Misenze senza matama molinze byange Mulala suna mune nti mwana watu sirikato na kufurumia Anti molinze chimuku liranze chichinze chemba gamba Mazima zima nyomu kwa nungogo na mbigwe munda ganze Na ye mkwano kwa kabinga kaja na wofuvo mutase Nange wendaba ya kabinga kaja mcheva sikayara Muli mpita mubi na yenga choka mbalaze chintwe chitufu Wechina kuata koto nyingira wabulangu laga chitufu Evi ntubinji kunsi woto chevuzo sigara weru Mbwendo no manyanti umanyite mboze waba watufu Na yewo chikola bachitegera bakusunga busunzi Katimba kuteka wafamu vyalo ewa mweje wazarwa Nemujandi mugoba mubitundu jemuba mlazeyo Nemwera vili radaro kuchuso kuta kubutake wa mwe Abantu nebafa kucharo cha mwe kuhuliza matu Rusi bakate munga jivalina yenga wabesuri lao Mwabantu wabokisi abaso mekaba izene vyo buwangwa Osuro chao bakate wono maya na bagenda Chemufa mubu na mawanga kunsinga muno nyasirinji Notuko kutanga buwe wagenda mkukwabu sewinyo Ante michisa jamwe mubazate jivela jachitundu Eta mwe mwako kwanga mulikate ne mkubwa nechivoko Chechinkwa sisa chitambi soje balake nechitufu Mabanga bange sirimba bana bachitange Nalimbi kanyi na yaba zate gale so mkwano Mkubisa mchirasi mbabuli lirechiva kwa zisevyo Abantu nebafa kucharo cha mwego uliza matu Bakate beba bayonga bataka kusula mkorofa Omuntu wakule mibirija fenga jida mubuto Omwana vyo muokulia kule vye visana muzei Na yobu nyanya nobutula vya utabinaga sachichoyo Mazima gwewe isocho na yeju kiroli hulwa na kuzika Wenongo futoba wade wade obato chavi una Na yaka vyo kutuka kwe kufiru rusa vera na mwana Gweno imaneri jikubirango chumulango tukuleta Dalobu takulinga wechita vachi olivulwa na kuyamba Atendo boto hirwa nenta na bali kusaba sirinji Olusi kubichanga wazi kada wakutena chisenke Ancho kutuka yobo senseroti batema na ruenda Yeyo jetuzika nebe kukungaga sotanga gaba kanze Kwe kutuka mukulia ili abafirwa wama kweno papa Abandi kuwataka meri mulumbenga na boba tuzialiso Tinafero tufirwa tetufirwa mbwa sanira igecho Tichovo uliraka vyaka kute mchitundu je wazarwa Newele sanikali notu chirira antirivera banja Na yokuwe tika wafoba tuare boneva kusulizanga Boreva kuteka kabito fayo wekerera chichokwe Mwebaga no kuta kuchiku kute kolo babera bacham Abanga bange sirimba bana bachitange Narimbi kanye na yaba zate bakubyo mulanga Mkubisa mchirasi mbabuli lirechi bako zisevyo Baba beta kubu ya mbijoli mkuliane mkuvera Obo kukuba kechi mnjiba ya sanyuka na kataka Omukwano kwechi zade na kuchadangu singane sukari Labira kumwana woyo kwe wazara ulabebo mroza Laba nachara kurumu mbiaronga nambula kubange Nalaba baze ibanji ngabalieyo balina mkukaba Ebi yumba viva kwa konga badaga basura na ubinyo Abana balina na inga chokaba kuma kunazara Bulio muje ya genda angatafayo kuyamba kufazate Semiri mwemiru njijoko lejo kutindora vazate Minji bebele sango seyo mwatu kuyonje tiro mwana wange osoka nga buzizi abanga bange sirimba bana bakitange abanga bange nayijukira obulumi bw'okuzaala ndiyogula kuleti ne benywera abantu bewasanga kyokke yakuleranga panera olwadda nasula ku kyoto obulamu bwe balimu obwo bweyezinze ng'oluwa oluzadde okukamala mazima engeri omuzadde gyawulira obulumi bw'okuzaala ye kyava asalawo agende mu baana n'ekyabatuukakeeyo wuyo alusuddemu olukanzu lwaffe olwojjudde n'ebitozo ekikooti kyalina kitungetunge yatunza na buso ebigattulugabira bisuddemu ayolekedde mu baana ddala olutuukayo omuganda wange otuuka n'okukaaba olumukuubako amaaso nga ze batuuka n'okukaaba ne basooka batuula obufoofofo beebuuza kyanoonya oyo ddala n'otumanya omubi oyo yewo ne waba n'ekikyamu yekeeka mutandaasa beekumazi ofaako n'ekitiibwa ekikopo obalondayo ekibi ekisinga ekikola mu jjokoni n'essaaniko eyaliiridde okujooza bajawula mu zaabwe abaana okugendako ewa jjajja waabwe bakuubwa n'ekibooko batiisa ne bannaabwe nga bazannya ekisajja kinaakutwala ddala ne batamanya omubi oyo baaba mwe mwava bakabite walaba atwalwanga omubi atamidde bayejuusiza kudda abalala abakyalako mbazadde baabwe nga bagenze ne ku baana anti olutuukayo omuzadde bali ategeeka wakutuula ekikeeka kiri gwe mwasulanga ng'osindika otulo tikyawalulayo abawe mutuule okunyumya akaboozi naye gw'osalawo muva omwo mu nju okugenda wabweru abaana obagoobawo obiina mangu badde eri mu kamotoka sikulwa abafuunayo obulwadde mangu mu kayumba k'abazadde ddala n'otomanya akayoako mwava n'ozimba golofa nakiri ekikeeka ky'obumaako mwagwanga n'oloota n'okuloota abaana bange wagaggawala n'ofuuka muzungu olabanga bikusuula bazimbira obagulire n'ebirungi naffe tunaakutenda ne wa katonda kwongera dinaali okumanya omulembe gwaffe nga gufuuse gwa kiyaye ndabye abawala bangi abazaawa ne bafuuka ba malaaya mulala amala agapaala anaagenda ngaafumbirwa ayagadde omusajja gw'afunye oyo w'eggulu nga teyazaalibwa lusenyi tibe baabatugwa ne baabaziika ne wabula n'abalanga nga batwala mu kisenyi bako kitoogo nga beekanyugira eyo kyekyo kijja n'abaje olwo baziika mpaawo aligenda wammwe ne bano abalenzi ba luno obataami nabo bafuuse bakabi nnyo agenda n'adduka kuli ku kyalo nga yeekoze ebikyamu tinaabulirira naye nga kyokka yiyaga kukyusa ddaba baakomawo kuli ku kyalo ng'afunye n'ababaaya tinajja tikomya gye baamuzaala n'atuuka n'embazadde beegooba owulira ima mu lujja n'aduumira n'amaanyi tisente bwasigaana akebera wali emabega w'ekitanda waba kuteganya tolonzalonza ng'okuva ku mutwaffe ddaba nti omwana woogo wajja munda waba kuwadde yoffe bw'oba nga tonnazaala ne weegomba ate omuntu eyazaala naye nti bw'olaba ebyonoogamba ogira nti okyabiraza abanga bange sirimba baana bagitange nalimbiganye naye abazadde bakubye omulanga nze bwe ndi wa ddoboozi erituulirira bakadde n'abataabo okubissa mu kiraasi mbabuulirira ekibakozesa ebyo mwabawaŋŋanguka okuva kuno okugenda ku mawanga musaana mumanye nga ewammwe yeenera we waalina obuzaale okolanga ensimbi mwana wange oteerekanga wammwe oba okuzimba